Yego B.
Ariko shama jina agwa sigira na ibyaye mwana.
Ubwo radabaji
ngase siga na ifari.
Ejwe
dore mwara gafashe.
Reka nkwihorere.
Yo. Ama treat the black. The main. Lil Jon. That's what I'm saying. Ikibazo cyawe hari abafite ibitabarika mu buzima tubamo, tugira byinshi bituvuna. Nukubona tugenda dufite byinshi ku mitima, buri wese afite ibye kandi buri wese amenya ibye. Ikibazo cyawe hari abafite ibitabarika mu buzima tubamo, tugira byinshi bituvuna. Nukubona tugenda dufite byinshi ku mitima, buri wese afite ibye kandi buri wese amenya ibye. Kwitura ikibazo umuntu ahubwo giturera urema bintu, nabakubwiye ibyo ahetse wasanga ibyagwe bidahwitse. Umukara sarapa gasa warye ifiriti n'inyama bibone, umuntu ugaca ikibu ntacyo abonye akarya kawunga. N'umukire wabibonye nawe diyabete ikabibambiti, tungwa n'agasarade abatunzi bataka uburenge bati amashyo yacu arakindutse. Umutunzi w'inkoko n'agaca nawe murabizi ntibaca imbizi, ataka umushwi n'umurarisha nashaka yabuje. Ibibazo ni nk'ibicurane kuko biza bidateguje. Wanywa ngufu cyangwa henesi uracyafite ibibazo ku isi. Ceceka ikibazo cyawe hari abafite ibitabarika mu buzima tubamo, tugira byinshi bituvuna. Nukubona tugenda dufite byinshi ku mitima, buri wese afite ibye kandi buri wese amenya ibye. Ceceka ikibazo cyawe hari abafite ibitabarika mu buzima tubamo, tugira byinshi bituvuna. Nukubona tugenda dufite byinshi ku mitima, buri wese afite ibye kandi buri wese amenya ibye. Turashaka ko batwumva kandi twe nawe twumva. Umuntu ni nyamwigendaho kuva avutse mpaka mumva. Hari abina urubyaro ndetse hari n'ababuze urubyaro, abashomeri bataka akazi n'abagafite batinze guhembwa. Abarimu agahimbaza musyi agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. N'ababakire mubona reka nijoro ntakugoheka. Business n'amastress bigo zabo zirarazisha, bagahungira muri za rupita bagacura indwara bagakora sheya. Kubo bashakanye nyir'ibyaga imbwa zikona, iyashatse ikibozi kakirigata utihangana n'igatanya, bakitana ba mwana.
Wa mugore we ni wowe wanyandusha, ni wowe wanyandusha.
Ceceka ikibazo cyawe hari abafite ibitabarika mu buzima tubamo, tugira byinshi bituvuna. Nukubona tugenda dufite byinshi ku mitima, buri wese afite ibye kandi buri wese amenya ibye. Ceceka ikibazo cyawe hari abafite ibitabarika mu buzima tubamo, tugira byinshi bituvuna. Nukubona tugenda dufite byinshi ku mitima, buri wese afite ibye kandi buri wese amenya ibye. Kubera ibibazo by'isi njya nifuza kwibera nk'akanuma, mfite amahoro mba mu cyari na nyiri byondo, natekereza amatopito mumva naba munjye ubwayi mu kibunda. Buri wese afite ibibazo bye ku mutima we.